us look at the state of the church.
Wacha tuangalie hali ya kanisa.
That is the heart of the Christian.
Huo ni moyo wa Mkristo.
The Lord is pleading with the Christian.
Na Bwana analililia kanisa.
That the Christian may be able to bring forth a glorious heart of worship to him.
Ya kwamba Mkristo aweze kuleta moyo wenye utukufu kwake.
And the Lord is asking this at this late hour.
Na Bwana anaulizia haya katika hii saa ya kuchelewa.
If you look back in the Bible,
ukiangalia kwenye Biblia,
the Lord asked of this from Israel.
Bwana aliulizia hii kutoka kwa Israeli.
And it's very important that the church understands the hour at which she has entered.
Na ni muhimu sana kwamba kanisa lielewe ile saa ambamo limeingia.
The Lord wants Christians to purify their walk.
Bwana anataka Wakristo watakase mtembeo wao pamoja naye.
So they may be able to see the kingdom of God.
Ili wapate kuona ufalme wa Mungu.
And in examining the state of the church.
Na katika kuiangalia hali ya kanisa.
It's amazing that the church in Europe is very defiled.
Inashangaza sana ya kwamba kanisa Europa limenajisika sana.
The church in the United States is defiled equally.
Kanisa la Umoja wa Majimbo ya Marekani pia limenajisiwa.
And then Africa.
Na hata pia Afrika.
All over the world.
Kote ulimwenguni.
So the Lord is looking for a remnant.
Kwa hivyo Bwana anatafuta masalia.
His remnant is defined in the book of Zechariah chapter 13.
Masalia wake wameelezwa kwenye kitabu cha Zekaria mlango wa 13.
Beginning verses 7 to 9.
Kuanzia mstari wa 7 hadi wa 9.
He is looking for a church that will separate and be purified by fire.
Anatafuta kanisa ambalo litajitenga na kutakaswa kwa moto.
And if this wave of revival that is coming to Kenya,
na ikiwa hili wimbi la uvuvio ambalo laja Kenya,
is going to purify the church,
laenda kulitakasa kanisa,
then let the church be fully delivered.
Kwa hivyo wacha kanisa likombolewe vikamilifu.
It is not a competition.
Sio kubishana.
It is not a comparison.
Sio kulinganisha.
But let Kenya prepare for the coming of the Lamb of God.
Lakini wacha Kenya wajiandae kwa kuja kwa mwana kondoo wa Mungu.
The Lord promised in the Bible.
Bwana aliahidi kwenye Biblia.
That the walk would be for very few that have chosen him.
Ya kwamba mtembeo utakuwa kwa wachache wale ambao wamemchagua.
He says the path is narrow.
Anasema njia ni nyembamba.
And very few people are walking there.
Na watu wachache wanatembea hapo.
The church has been challenged in this land.
Kanisa limetiwa changamoto katika nchi hii.
Because she has failed to be the salt of the earth.
Maana kanisa limekosa kuwa chumvi ya ulimwengu.
And at the same time,
na wakati huo huo,
things happen to the land.
Vitu vimetendeka katika nchi.
In this country we have seen the pastors, the reverends coming out and saying it is true, they have not led the country well.
Katika taifa hili tumeona wachungaji na ukuhani wakija na kusema ni kweli hawakuliongoza taifa vyema.
Right on TV and radio.
Kwenye televisheni na pia kwenye radio.
But that should be the point at which the church should have started seeking for repentance.
Lakini hapo ndipo mahali ambapo kanisa lingeanza kutafuta toba.
After acknowledging the fall.
Baada ya kukiri mwanguko.
But then the church has recycled back to the same gospel of money and the wealth of this world.
Lakini kanisa limerejelea injili ile ile ya pesa na upendo wa vitu vya ulimwengu huu.
So I really look forward to the mighty revival that will visit this land.
Kwa hivyo ninatamani sana ule uvuvio mkuu ambao utaitembelea nchi hii.
And when the Lord presented the temple in heaven on the 26th March,
na wakati Bwana aliliwasilisha hekalu mbinguni hiyo tarehe 26 ya mwezi wa 3,
he was telling the church to focus on the treasures in heaven.
Alikuwa analiambia kanisa lilenge hazina za mbinguni.
In the book of Matthew 6 verses 19.
Na kwenye kitabu cha Mathayo 6 mstari wa 19.
It says, do not store up for yourselves treasures on earth.
anasema msijiweke hazina duniani,
where moths and rusts destroy,
ambako nondo na kutu huharibu,
and where thieves break in and steal,
na ambako wezi huingia na kuiba.
Verse 20 of Matthew chapter 6.
Mstari wa 20 wa Mathayo mlango wa 6.
But store up for yourselves treasures in heaven,
lakini mjiwekeni hazina mbinguni,
where moths and rusts do not destroy,
ambako nundu na nongo hawawezi kuharibu,
and where thieves do not break in and steal,
na ambako wevi hawawezi kuvunja na kuiba.
For where your treasure is, there your heart will be also.
Maana kuliko na hazina yako, pale pia moyo wako utakuweko.
And verse 24 says, no one can serve two masters.
Na mstari wa 24 anasema hakuna awezaye kuwatumikia mabwana wawili.
Let the country prepare for repentance.
Wacha taifa lijiandae kwa ajili ya toba.
By completely disconnecting from the earth.
Kwa kujitenganisha kabisa na ulimwengu.
Many nations have watched Kenya.
Mataifa mengi yameitazama Kenya.
And they said, what happened to Kenya?
Na unajiuliza nini kilichoitendekea Kenya?
Out of the brokenness, let there come forth a big revival that many countries will long for.
Kutokana na kule kuvunjika, wacha kutokee uvuvio mkuu ambao mataifa mengi yatatamani.
But it will call for a remnant church stepping out and being purified by the Holy Spirit.
Lakini itahitaji kanisa masalia kujitokeza nje na kutakaswa na Roho Mtakatifu.
At this moment,
wakati huu,
the church ought to be Christ-centered.
Kanisa linapaswa kuweka Yesu Kristo kuwa wakati.
At this moment,
wakati huu,
the church ought to be filled with the Holy Spirit.
Kanisa lapaswa kujazwa na Roho Mtakatifu.
Remember, the wedding of the Lamb of God is a spiritual wedding.
Kumbukeni harusi ya mwana kondoo wa Mungu ni harusi ya kiroho.
So the church ought to be a spiritual church.
Kwa hivyo kanisa lahitajika kuwa kanisa la kiroho.
The birth pains are here.
Utungu uhapa.
And the wedding rings are in the sky.
Na pete za harusi ziangani.
And the golden clock is 11:59 p.m.
Na saa ya dhahabu ni saa 5:59 za usiku.
And so the Lord is crying out to the church.
Na kwa hivyo Bwana analililia kanisa.
He has pity over the church.
Ana huruma juu ya kanisa.
We've seen in Europe.
Tumeiona katika Europa.
Churches where the pastor is homosexual.
Makanisa ambayo mchungaji ni mshoga.
And yet there they vote in the church.
Na ilihali kule wanapiga kura kanisani.
And so the women vote and say, no, even if he's homosexual, we like him, he should be our pastor.
Na kwa hivyo wanawake wanapiga kura, wanasema la, hata kama yeye ni mshoga, tuampenda yeye ndiye awe mchungaji wetu.
What type of church is that?
Hilo ni kanisa la aina gani?
Where is the church that Jesus died for?
Kanisa ambalo Yesu alilifia liwapi?
Where is the church for which he suffered so much?
Kanisa ambalo alitesekea sana liwapi?
If you really know that the heart of the Lord is wailing for a church,
ikiwa hakika wajua kwamba moyo wa Mungu waliombolezea kanisa,
then this is the opportunity to build the glorious church in this land.
Sasa huu ndio wakati wa kujenga kanisa la utukufu katika nchi hii.
Matthew chapter 7:13.
Mathayo mlango wa 7:13.
Enter through the narrow gate.
Ingia kupitia lango ambalo ni nyebamba.
Hallelujah, for wide is the gate.
Maana lango ni pana.
And broad is the road that leads to destruction.
Na njia ni kuu iendayo uharibifuni.
And many enter through it.
Na wengi wapitia kupitia hiyo.
But small is the gate.
Lakini lango ni dogo.
And narrow is the road.
Na njia ni nyebamba.
That leads to life.
Iendayo uzimani.
And only a few find it.
Na wachache tu ndio waipatayo.
That means you have to find it first.
Hiyo inamaanisha mwanzoni lazima mwanzo uipate.
That's why today I read for you some of the things that will cause you to find that door.
Na ndio maana leo niliwasomeni baadhi ya mambo ambayo itawasababisha mpate huo mlango.
The Holy Spirit is your helper.
Roho Mtakatifu ndiye msaidizi wako.
There are many things happening in the world today.
Kuna mambo mengi yanatendeka ulimwenguni leo.
That are fulfilling prophecy.
Ambayo yanatimiliza unabii.
And we've shared them, I've published them out there.
na tumeyashiriki, nimeyachapisha kule nje.
To be ashamed if this church fails to enter the wedding of the Lamb.
Itakuwa aibu ikiwa hili kanisa halitafaulu kuingia katika harusi ya mwana kondoo.
We have seen pastors and bishops in politics.
Tumewaona wachungaji na maaskofu katika siasa.
We have seen bishops and pastors of different political parties.
Tumeona wachungaji wa vikundi tofauti tofauti vya siasa.
When elections came, pastors threw themselves into it.
Wakati uchaguzi ulikuja, wachungaji wakajitoza mle ndani.
And that is a sin.
Na hiyo ni dhambi.
You did not become the light of the world.
Hamukuwa nuru ya ulimwengu.
We have heard in Kisii.
Tumesikia kule Kisii.
Pastors being accused of getting involved in witchcraft.
Wachungaji wakishtakiwa kwamba wao ni wachawi.
Surely Kenya does not need to be told to repent.
Hakika Kenya hawapaswi kuambiwa kwamba watubu.
We have heard about sexual sin.
Tumesikia kuhusu dhambi ya zinaa.
We have heard in some towns in this country pastors being beaten across the streets of the town for stealing someone's wife.
Tumesikia katika mitaa fulani ya nchi hii wachungaji wakipigwa katika mitaa ya mji kwa kuiba mke wa mtu mwingine.
Being beaten at the run and the whole town is seeing.
Wakipigwa hadharani na kila mtu katika
actually.
Mji. Askofu wanapigwa hadharani katika mji na kila mtu wanaona.
And they were saying he took my wife.
Na wanasema kwamba alimchukua mke wangu.
Surely this country does not need to be told to go to repent.
Hakika taifa hili halihitaji kuambiwa liende litubu.
The same time.
Na wakati huo huo.
Kenya also needs to repent.
Kenya pia hitajika kutubu.
I'm talking about the pastors in Kenya also need to repent.
Na nina kuhusu wachungaji wa Kenya ambao pia wanapaswa kutubu.
Because when the Lord sent me this word here.
Maana wakati Bwana alinituma na neno hili hapa.
And he told me to tell them blood will flow if they don't repent.
Na kaniambia niwaambie kwamba damu itatiririka ikiwa hawatatubu.
That they will leave their homes in large columns if they don't repent.
Ya kwamba wataacha maboma yao katika milolongo mikuu wasipotubu.
And they will check into refugee camps if they don't repent.
Na wataingia katika kambi za wakimbizi wasipotubu.
And the earth will shake here for the first time if they don't repent.
Na inji itatetemeka hapa kwa mara ya kwanza wasipotubu.
But the first people that fought this word were the pastors.
Lakini watu wa kwanza waliopigana neno hili walikuwa wachungaji.
The same God who sent me is still alive.
Yule Mungu aliyenituma bado yu hai.
He does not hide sin under the carpet.
Yeye hafichi dhambi chini ya zulia.
This nation needs to come out and repent on that.
Taifa hili lapaswa kujitokeza na litubu juu ya hiyo.
Otherwise he will not forgive them.
La sivyo hata wasamehe.
Because this time there must be the way of the Lord.
Maana wakati huu lazima kuwe na mapito ya Bwana.
Even sexual sin in church.
Hata dhambi ya zinaa kanisani.
I spoke to this nation.
Nilinenea taifa hili.
When the Lord told me to rebuke politics.
Wakati Bwana aliniambia nikemee siasa.
The fact that his shepherds were quitting him.
Swala ya kwamba wachungaji wake walikuwa wanamtupilia mbali.
And they were going to another boss in politics.
Na walikuwa wanamwendea boss mwingine kwenye siasa.
He is the most jealous God.
Yeye ni Mungu mwenye wivu.
He does not lose.
Hapotezi.
He does not like it that you leave him because someone else is going to pay you better.
Hapendi ya kwamba umtupilie mbali iti kwa sababu mtu mwingine anaenda kukulipa vyema.
You know, in this country.
Mwajua ya kwamba katika hili taifa.
There has been deception.
Kumekuwa na udanganyifu.
They've been saying, well, you see, let us go become leaders so the country may be a Christian country.
Wamekuwa wakisema kwamba wacha tunde tuwe viongozi ili taifa liwe taifa la Kikristo.
But since when did the word of God change?
Lakini tangia lini neno la Mungu likabadilika?
We know that every time that God wants to raise a leader, he will send a prophet.
Tujua kwamba kila mara Mungu anapotaka kumuinua kiongozi humtuma nabii wake.
But not for people to abandon the sheep.
Lakini si ati watu waache kondoo.
And mix light with darkness.
Na wachanganye giza na nuru.
There is even a common saying that says politics is a dirty game.
Na hata pia kuna msemo wa kawaida unaosema kwamba siasa ni mchezo mchafu.
Then how can you go into dirt when you are the light of the world?
Sasa wawezaje kwenda katika uchafu ikiwa wewe ni nuru ya ulimwengu?
And then who will lead the other?
Sasa nani atakaye muongoza mwingine?
Surely Kenya needs to repent.
Hakika Kenya yahitajika kutubu.
This mighty visitation of the Lord.
Huu mtembeleo mkuu wa Bwana.
Of 29th June.
wa tarehe 29 ya mwezi wa sita,
the year 2008,
mwaka wa 2008,
it is a wake up call to the shepherds.
Ni mwito wa mwamusho kwa wachungaji.
The Lord is saying, look, you have scattered the sheep of my flock.
Bwana anasema, tazamini mumetawanisha kondoo wa kundi langu.
And yet there is so much to teach about purity in the Bible.
Na ilihali kuna wingi wa kufundisha kuhusu halisi kwenye Biblia.
In this very land,
katika inji hii,
many churches were locked with padlocks.
Makanisa mengi yalifungwa kwa makufuli.
Which means worship came to a stop.
Inayomaanisha ibada ikafika kikomo.
In Malachi chapter 1,
katika kitabu cha Malaki mlango wa kwanza,
verses 6 up to 10,
mstari wa 6 hadi wa 10,
he talks about diseased animals.
Ananena kuhusu wanyama wagonjwa.
That you bring to me animals that are diseased.
Ya kwamba mwaniletea wanyama wagonjwa.
You bring to me animals that are crippled.
Mwaniletea wanyama vilema.
You bring for me deaf and blind animals.
Mwaniletea wanyama viziwi na wanyama vipofu.
And he says, because of that,
na anasema kwa sababu ya hiyo,
how I wish that somebody would go and close that door.
Jinsi gani natamani ya kwamba mtu angeenda na ufunge huo mlango.
That I may not have to see your useless fires.
Kwamba nisione mioto yenu isiyo na maana.
That is the same God Kenya worshipped.
Huyo ndiye Mungu yule sawa ambaye Kenya ya muabudu.
The God that accepts only a perfect sacrifice of the blood of Jesus.
Mungu ambaye anapokea tu dhabihu kamilifu ya damu ya Yesu.
And when the church mixed it with sarakasi,
na wakati kanisa iliichanganya na sarakasi,
it became a lame sacrifice.
Ikakuwa ni dhabihu lemavu.
When the church mixed it with the love of money,
wakati kanisa iliichanganya na upendo wa pesa,
it became a blind animal.
Ikawa ni mnyama ambaye ni kipofu.
When the church mixed the true sacrifice of God,
wakati kanisa lilichanganya dhabihu ya kweli ya Mungu,
with witchcraft,
na uchawi,
it became unacceptable to the Lord.
Ikawa isiyokubalika mbele za Bwana.
Kenya must repent.
Kenya lazima itubu.
All people must repent.
Watu wote lazima watubu.
It does not matter whether they're in positions in government, in offices, everybody needs to return to God. Because God has judged this country.
Haijalishi kama wako katika serikali, katika maafisi, kila mtu anapaswa kutubu, maana Mungu amelihukumu taifa hili.
The Lord has spoken with me.
Bwana amenena pamoja nami.
When I came, the Lord spoke with me in 2004.
Nilipokuja, Bwana alininenea katika mwaka wa 2004.
About these things before they would happen.
Kuhusu mambo haya kabla yatendeke.
And it makes me hear all the different views I hear, even if they are speaking from Eldoret, from Nairobi, from Kisumu, from Kakamega. He makes me hear everything, the living God of heaven.
Na ananisababisha nisikie kila kitu, iwe wananena kutoka Eldoret, Nairobi, Kakamega, Kisumu. Mungu aishie ananisababisha nisikie kila kitu.
But why does he do that?
Lakini mbona anafanya hivyo?
That means he is hurt.
Hiyo inamaanisha ameumia.
This country must return to Jehovah.
Lazima inji hii mrudie Yehova.
In this country,
katika inji hii,
you have seen a satanic cult.
Mumeona dini ya kishetani.
Preparing national prayers.
Wakienda maombi ya kitaifa.
On TV they have shown a satanic cult in their burial ceremonies.
Kwenye televisheni wameonesha uzikaji wao wa kishetani.
Hasn't that defiled the land?
Si hiyo imenajisi inji?
But where is the church?
Lakini kanisa li wapi?
Where is the Christian?
Mkristo yu wapi?
In this land,
katika inji hii,
blood has poured.
Damu imetiririka.
Isn't that for repentance?
Si hiyo ni kwa ajili ya toba?
In this nation,
katika taifa hili,
the widows have not been taken care of.
Wajane hawajajaliwa.
Isn't that something to repent over?
Si hilo ni swala la kutubu kuhusu?
In this land,
katika inji hii,
the orphans have been neglected.
Mayatima wametupiliwa mbali.
At times they have been used for getting wealth.
Wakati mwingine wametumiwa kwa kupata mali.
Isn't that a reason the country must cry?
Sio ni sababu taifa lapaswa kulia?
And wail to God.
Na kuomboleza kwa Mungu.
That he may forgive the land.
Kwamba aweze kulisamehe taifa.
In this land,
katika inji hii,
corruption is highest.
Ufisadi ni wa juu sana.
Isn't that the reason to repent?
Sio ni sababu ya kutubu?
In this land,
katika inji hii,
there is so much animosity and tribalism.
Kuna uadui mwingi sana na ukabila.
Isn't that the reason that Kenya should repent?
Sio ni sababu ambayo kwayo Kenya inapaswa kutubu?
So he may bring them together as one people.
ili awalete pamoja kama mtu mmoja.
That which the Lord brings together, no man can take away.
Kile ambacho Bwana analeta pamoja hakuna awezaye kukitenga.
He is the Prince of Peace.
Yeye ni mfalme wa amani.
In this land,
katika nchi hii,
the university students,
wanafunzi wa vyuo vikuu,
they don't even consider,
hata hawajali,
they don't consider God in their lives.
Hawajali Mungu katika maisha yao.
Isn't that a reason to repent?
Si hiyo ni sababu ya kutubu kwayo?
In this country,
katika taifa hili,
many people do not even factor God into their lives.
Watu wengi hata hawamjali Mungu katika maisha yao.
They don't even preach the Jesus of Nazareth.
Hata hawamhubiri Yesu wa Nazareti.
Isn't that the reason to repent?
Si hiyo ni sababu ya kutubu?
In this land,
katika taifa hili,
which doctors have ruled here,
wachawi wametawala hapa.
Until leaders of government go to witch doctors.
Hadi viongozi wa serikali wanaenda kwa wachawi.
Your kings go to witch doctors.
Wafalme wenu wanawaendea wachawi.
Isn't that the reason to repent?
Si hiyo ndio sababu ambayo kwayo tupaswa kutubu?
Your bishops go to witch doctors.
Maaskofu wenu wanaenda kwa wachawi.
Isn't that the reason for repentance?
Si hiyo ndio sababu ya toba?
Kenya does not need to be told to repent.
Kenya hawapaswi kuambiwa watubu.
They have everything right in their face.
Wako na kila kitu machoni pao.
It is clear that God is asking the nation back to him.
Ni wazi ya kwamba Bwana analiuliza taifa limrejee.
The worship leaders of this country.
Viongozi wa kuabudu katika taifa hili.
The way those ladies dress.
Vile wale wakina dada wanavalia.
And stand before the holy presence of God.
Alafu wanasimama mbele ya uwepo mkuu wa Mungu.
Shouldn't they repent?
Je, si wanapaswa kutubu?
In this country,
katika taifa hili,
we have also seen lies.
Tumeona pia uongo.
False prophets.
Manabii wa uongo.
They have been in the news.
Wamekuwa katika habari.
When people complain,
wakati watu wanalalamika,
that he took my car,
kwamba alichukua gari langu,
he took my title deed,
alichukua hati yangu ya shamba.
Can't Kenya repent?
Si Kenya inapaswa kutubu?
In this very land,
katika nchi hii,
we have heard all kinds of rhetoric within the church.
Tumesikia kila kitu katika kanisa.
And the bishops have never united.
Na hata maaskofu hawajawahi kuja pamoja.
They are fighting each other for positions.
Wanapigana miongoni mwao kwa sababu ya nafasi.
They are fighting each other.
Wanapigana
because of who has more money.
Kwa sababu ya kile ni nani aliye na pesa nyingi zaidi.
And yet they are supposed to be the leadership, the spiritual fathers of the nation.
Na ili hali wanapaswa kuwa viongozi, baba wa kiroho wa taifa.
And then they have lost it.
Na ilhali wameipoteza.
Isn't that a reason to repent?
Si hiyo ni sababu ya kutubu kwayo?
In this very country,
katika taifa hili hili,
many things have happened.
Vitu vingi vimetendeka.
And that's why,
na ndio maana,
God is calling for a major repentance.
Mungu anaitia toba kuu.
If this repentance is going to clean up the land for revival,
ikiwa toba hii inaenda kulisafisha taifa kwa ajili ya uvuvio,
then let all people come out and return to Jehovah.
Kwa hivyo wacha watu wote wajitokeze wamrejee Yehova.
Let all religions return to Jesus.
Wacha dini zote zimrejee Yesu.
It is time.
Ni wakati.
Because time is over.
Maana wakati umekwisha.
It is time to return to Jehovah.
Ni wakati wa kumrejea Yehova.
The mothers of this country,
wamama wa taifa hili,
haven't you at times failed to take care of your family?
Si nyinyi wakati mwingine mumekosa kuhifadhi jamii zenu?
Some women have run to other men.
Wanawake wengine mmekimbilia wanaume.
Abandoned their children in the streets.
Mumeacha watoto wenu katika mitaa.
Isn't that a reason for the land to repent?
Si hiyo ni sababu ambayo kwayo taifa lapaswa kutubu?
Some men,
wanaume wengine,
they have run to other women and abandoned their families.
Wamekimbilia wanawake wengine na kuziwacha jamii zao.
Then what is the meaning of righteousness?
Sasa maana ya haki ni ipi?
In this land,
katika nchi hii,
some people have had more food than others.
Watu wengine wamekuwa na chakula kingi zaidi ya wengine.
And yet they have not gone to the poor and given food.
Na ili hali hawajawaendea maskini na kuwagawia chakula.
And yet the Bible is very clear.
Na ili hali Biblia iwazi sana.
That whoever has two tunics,
ya kwamba yule aliye na vazi mbili,
is supposed to release one to one who doesn't.
Anapaswa kuachilia moja kwa yule ambaye asiye nayo.
And whoever has more than enough food,
na yeyote yule aliye na zaidi ya chakula kingi,
he should give to one that does not have.
anapaswa mpe yeye asiye nacho.
And so it's very clear.
Na hivyo ni wazi sana.
In Luke chapter 3 verse 11.
Katika kitabu cha Luka mlango wa 3 mstari wa 11.
John answered them.
Yohana akawajibu.
The man with two tunics should share with him who has none.
Yule aliye na vazi mbili ashiriki na yule asiye na chochote.
And one who has food should do the same.
Na mwenye vyakula na afanye vivyo hivyo.
And the tax collectors also came to be baptized.
Watoza ushuru nao wakaja kubatizwa.
Teacher, they asked, what should we do?
Wakamuliza mwalimu na tufanye nini?
He said,
akasema,
don't collect any more than you are required to.
Musitoze kitu zaidi kuliko mlivyoamriwa.
Then the soldiers asked him.
Askari nao wakamuuliza.
And what should we do?
Nasi tufanye nini?
And replied.
Akawaambia.
Don't extort money.
Musidhulumu mtu.
And don't accuse people falsely.
Wala musishtaki watu kwa uongo.
He says, be content with your pay.
Anasema tena mtoshewe na mshahara wenu.
This is the way to bring forth the fruit of repentance.
Hii ndio njia ya kuleta lile tunda la toba.
Listen to me, pastors.
Nisikizeni wachungaji.
In the book of 1 Samuel chapter 2 verse 26.
Katika kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa pili mstari wa 26.
The Lord is very clear. 1 Samuel chapter 2 verse 26.
Bwana yuwazi sana katika Samueli wa kwanza mlango wa pili mstari wa 26.
I am reading.
Naenda kusoma.
He says, the boy Samuel continued to grow in stature.
Na yule mtoto Samueli akazidi kukua kupata kibali.
And in favor with the Lord and with men.
Na katika kupata kibali kwa Bwana na kwa watu pia.
And that is at the same time when the other priesthood was busy in the outer court, busy hooking, robbing the offering of the Lord.
Na wakati huo huo kulikuwa na ule ukuani mwingine katika nyua za nje wakijishughulisha sana kuiba dhabihu ya Bwana.
And he says in verse 22 that now Eli was very old, heard about everything his sons were doing to all Israel.
Na anasema katika mstari wa 22 ya kwamba basi Eli alikuwa mzee sana, naye alisikia habari za mambo yote ambayo wanawe waliwatenda Israeli.
And how they slept with women who served at the entrance to the tent of meeting.
Na jinsi walivyolala na wanawake waliokuwa wakitumika mlangoni pa hema ya kukutania.
A lot was happening out.
Mengi yalikuwa yanatendeka nje.
And yet, verse 18, Samuel was ministering before the Lord, a boy wearing a linen ephod.
Na ilihali katika mstari wa 18, lakini Samueli alikuwa akitumika mbele za Bwana, naye alikuwa kijana mwenye kuvaa naivera ya kitani.
So he grew in stature and favor with the Lord and men.
Kwa hivyo akakuwa katika kimo na kibali na Mungu na binadamu.
Luke chapter 2 verse 52.
Katika kitabu cha Luka mlango wa pili mstari wa 52.
And Jesus grew in wisdom.
Naye Yesu akakuwa katika hekima.
And stature.
Na katika kimo.
And in favor with God and man.
Na katika kibali na Mungu na binadamu.
That means the Lord is saying.
Hiyo inamaanisha Bwana anasema.
The most favored priesthood.
Ukuhani ulio na kibali zaidi.
Is that priesthood that is Christ-like.
Ni ukuhani ambao uko kama Kristo.
That will grow in wisdom and stature.
Ambao utakuwa katika hekima na kimo.
And in favor with God.
Na katika kibali na Mungu.
And man.
Na watu.
And in the Church of Christ in Kenya.
Na katika kanisa la Kristo Kenya.
Pastors have to use these scriptures to re-evaluate their service unto the Lord.
Wachungaji wanapaswa kutumia haya maandiko kuchunguza tena huduma yao kwa Bwana.
I have described to you the visions of the Lord.
Nimeweza kuwaelezeni maono ya Bwana.
When he took me and he showed me the house that has so much weed growing in.
Wakati alinichukua na kunionyesha nyumba ambayo imejaa sana magugu ya kimea mle ndani.
And yet the glory is on the dome awaiting entrance.
Na ilihali utukufu uko juu ya mduara ukingojea kuingia.
But he is not ready to mix light with darkness.
Lakini yeye hayuko tayari kuchanganya nuru na giza.
And I have shared with you also on the Mighty Vision of March 26, 2008 of the Temple of God in Heaven.
Na pia nimeshiriki pamoja nanyi maono makuu ya tarehe 26 ya mwezi wa 3 mwaka wa 2008 kuhusu hekalu la Mungu mbinguni.
And I've shared with you on the April 8, 2008 on the interpretation of November 20th vision.
Na nimeshiriki pamoja nanyi maono ya Aprili tarehe 8 mwezi wa 2008 yakiwa ni tafsiri ya maono ya tarehe 20 Novemba mwaka 2007.
The business enterprises that were in the house.
Viwanda vya biashara vilivyokuwa katika nyumba.
The last time he met such business enterprises in the house.
Wakati wa mwisho alipopata viwanda vya biashara kama hivyo katika nyumba.
He made a whip from cords.
Akatengeza kamba.
And he whipped them and everything was scattered on the floor.
Na akawachapa na kila kitu kikatawanyika kwenye sakafu.
But when he came to those that were selling the small doves.
Lakini alipowajia wale waliokuwa wakiwauza njiwa wadogo.
And he said, "Get these out of here."
Akasema yaondeoni haya hapa.
How dare you convert my father's house into a marketplace?
Mawezaje kugeuza nyumba ya baba yangu kuwa mahali pa sokoni?
So the Lord is speaking very clearly to the church in these visions.
Kwa hivyo Bwana ananena kwa wazi sana kwa kanisa katika haya maono.
He is pleading with the church.
Analisihi kanisa.
For the church may restore at this 11th hour.
Ya kwamba kanisa lipate kurejesha katika saa hii ya 11.
But the key is with the pastors.
Ufunguo uko na wachungaji.
And Jesus grew in wisdom.
Naye Yesu akakuwa katika hekima.
And stature.
Na katika kimo.
And in favor with God and man.
Na katika kibali na Mungu na watu.
And the boy Samuel continued to grow in stature.
Naye kijana Samueli akaendelea kuwa katika kimo.
And in favor with the Lord and with man.
Na katika kibali kwa Bwana na kwa watu pia.
That is the mirror that the pastors need to use to examine themselves.
Hicho ndicho kioo ambacho wachungaji wanapaswa kutumia kujichunguza.
Do you have favor with God?
Je, una kibali na Mungu?
Can God confide in you?
Je, Mungu anaweza kuwa na amani kukuhusu wewe?
Can God make you confident? Can he start sharing with you about his sheep?
Je, Mungu anaweza kuanza kushiriki pamoja nawe kuhusu kondoo wake?
Can God be able to help you do ministry?
Je, Bwana anaweza kukusaidia ufanye huduma?
The church needs to be restored in this land.
Kanisa lahitajika kurejeshwa kwenye taifa hili.
One time he went around the temple of the Lord.
Wakati mmoja akaenda kote katika hekalu la Bwana.
After that he just returned to Bethany.
Baada ya hapo akarejea tu Bethania.
Because he looked around.
Maana aliangalia kote.
And he could see that the place was spiritual and clean.
Na akaona ya kwamba pale mahali palikuwa pachafu kiroho.
But as he was on a colt outside.
Lakini wakati alikuwa kwenye mwanapunda nje.
Inside they were praying that God may send them the Messiah.
Mule ndani walikuwa wakiomba ya kwamba Mungu awatumie Mesia.
That he may restore the kingdom of Israel.
Ya kwamba aweze kurejesha ufalme wa Israeli.
I am asking the church today.
Ninaliuliza kanisa leo hii.
Is there a word that is missing you?
Je, kuna neno ambalo limekukosa?
Is there a word that is passing you by?
Kuna neno ambalo limekupita?
Because you are busy with your routines and programs in church.
Maana umejishughulisha sana na ratiba zako na shughuli zako kanisani.
And yet the Lord is saying, please prepare for the rapture. I am coming for the church.
Na hili hali Bwana anasema tafadhali jiandae kwa unyakuzi ninalijia kanisani.
No, we could not come to repentance today because we had a function in our church.
Ya kwamba la hatungekuja leo katika toba maana tulikuwa na shughuli katika kanisa letu.
Running the programs of men.
Mukiendeleza ratiba za binadamu.
In the flesh.
Katika mwili.
Within the outer court of the temple of God.
Katika nyua za nje za hekalu la Mungu.
God is asking the church.
Mungu analiulizia kanisa.
To go back to that fountain.
Kurejea katika ile chemichemi.
In there is flowing with the wisdom of the Holy Spirit.
Mule ndani inatiririka na hekima ya Roho Mtakatifu.
Then the will of the church and the will of God will be aligned.
Sasa mapenzi ya kanisa na mapenzi ya Mungu yatakuwa sawa.
And yet there is not much time.
na ili hali hakuna wakati mwingi.
I shared with you from the depth of my lungs.
Niliweza kushiriki pamoja nanyi kutoka vilindini vya mapavu yangu.
On the door to rapture.
Kuhusu mlango wa kuingia kwa unyakuzi.
I have shared with you on the scatter of his sheep.
Nimeshiriki pamoja nanyi kuhusu kutawanyika kwa kondoo wake.
And yet I have openly released everything that the Lord gave me on the wedding rings in the sky.
Na ili hali nimefunua kila kitu ambacho Bwana alinipea kuhusu pete za harusi angani.
I have also confided in you and told you openly that the Lord already has presented the 11:59 p.m. clock.
Pia nimewafunulieni na kuambia wazi ya kwamba tayari Bwana amewasilisha saa ambayo ni saa 5 usiku na dakika 59.
How much love?
Ni upendo mkuu kiasi gani?
To love a rebellious country.
Kuipenda taifa ambalo ni asi.
Let the church now wake up and trim her lamps.
Wacha kanisa sasa liamke litengeze kitambi cha taa zao.
Because the thick darkness has come.
Maana giza kuu limekuja.
The lamp that you have been lighting in the church in the past.
Taa ambayo umekuwa ukiwasha kanisani pale kale.
Because of the thick pitch darkness of this hour.
Kwa sababu ya hili giza kuu la saa hii,
it will appear as if it's not even lighting. It compromises the quality of the light.
Itaonekana kana kwamba hata haiwaki. Inabadilisha kile kiwango cha nuru.
In fact, the pitch darkness of this hour deliberately attempts to undermine the quality of light the church is emitting.
Hakika giza kuu la saa hii linatupilia mbali sana kile kiwango cha nuru ambacho kanisa linatoa.
The thick darkness wants to erase, to obliterate, to eradicate the light that comes from the church.
Lile giza kuu linataka kufutilia mbali ule nuru ambayo inatoka kwa kanisa.
And that's why it's very important.
Na ndio maana ni muhimu sana.
That because we have entered into such a season as this.
Ya kwamba kwa sababu tumeingia katika nyakati kama hizi.
It's important that now the church wakes up.
Ni muhimu ya kwamba sasa kanisa liamke.
And trim the lamps.
Na litengeze taa.
You know, when you trim the lamp, you get those that are ashy, the ashes. You clean them with your hand, you trim it, and you pull it, and then it sucks the paraffin well.
Unajua wakati unatengeza vile vitambi vya taa, unatoa ile ambayo inakaa kama jivujivu kwa kidole chako.
The burnt part.
Ile sehemu ambayo imeungua imekuwa jivujivu, alafu unavuta zile tambi, alafu sasa inaweza kuvuta mafuta vizuri.
And when you light that lamp, it glows as a big light.
Na ukiwasha hiyo taa inawaka kama mwanga mkuu sana.
For such a darkness as this.
Kwa wakati wa giza kama huu.
So it's time for the church to begin anew.
Hivyo ni wakati wa kanisa kuanza upya.
I shared with you on the Jewish Passover.
Nilishiriki pamoja nanyi kuhusu Pasaka ya Kiyahudi.
And I told you that 2 weeks or a month before, you see people throwing a lot of valuable things to the garbage.
Na niliwaambieni ya kwamba majuma mawili hivi ama mwezi moja kabla ya Pasaka, unaona watu wakitupa vitu vya thamani sana kwenye jaa la taka.
Valuable to the world.
Vitu ambavyo ni vya thamani kwa dunia.
But valuable, they say.
Lakini wao husema ni vya thamani.
Throwing them into the garbage.
Wakivitupa kwenye jaa.
And when I asked them,
na nilipowauliza,
I said, tell me about this throwing of valuable things.
Nikawaambia niambieni kuhusu huku kutupa kwa vitu vya thamani.
And sofa sets were thrown out.
Viti vya sofa vilitupwa nje.
TVs, computers, what, microwaves, ovens.
Televisions, computers, wimbi mikiro na joko zilitupwa nje.
But when I asked them,
lakini nilipowauliza,
they said no, look at it differently.
Wakasema la, itazame kwa utofauti.
Look at it as an opportunity for us to begin anew.
Itazame kama nafasi kwetu sisi kuanza upya.
They say, anyhow, I was tired of seeing this same sofa set in my house.
Wanasema hata hivyo nilikuwa nimechoka sana kuona hiki kiti cha sofa kwenye nyumba yangu.
And they buy another one that will now stir up their lives to another level.
Na wananunua ingine ambayo italeta maisha yao kwa kiwango kingine.
Some of them may not even buy for some time.
Wengine wao hata wawezi kununua kwa muda fulani.
But the bottom line is that there is a lesson in there for the church.
Lakini cha msingi ni kwamba kuna funzo pale kwa kanisa.
That however valuable something may be to you today.
Ya kwamba hata kama kitu fulani ni cha thamani vipi kwako leo hii.
The Lord is asking that you remove that yeast and throw it out into the garbage.
Bwana anauliza ya kwamba uondoe hiyo chachu na uitupe nje katika jar.
In Israel they throw anything that ever touched yeast before the midnight hour comes.
Kule Israeli wanatupa kila kitu ambacho kiliwahi guza chachu kabla ya usiku wa saa 6 kufika.
And the church too should prepare because the midnight is near.
Na kanisa pia lapaswa kujiandaa maana saa 6 ya usiku ikaribu.
Because the worst that will happen is for the church to be caught unaware.
Maana jambo baya zaidi la kutendeka ni kwamba kanisa lipatikane kama halijui.
How will you enter into heaven with that car?
Utaingiaje mbinguni na hilo gari?
How will you enter into heaven with that land, that piece of property?
Utaingiaje mbinguni na hiyo shamba lako?
How will you enter to heaven with that money?
Utaingiaje mbinguni na hizo fedha?
He says however valuable it is.
Anasema hata iwe ya dhamani vipi?
If it is compromising your Christian walk.
Ikiwa inabadilisha mtembeo wako wa Kikristo.
If it is defiling the walk with Jesus.
Ikiwa inanajisi mtembeo wako na Yesu.
However expensive it may look in the eyes of the world.
Hata kama ni ya pesa nyingi vipi katika macho ya dunia.
Take it and throw it to the garbage.
Ichukue uitupe kwenye jar.
Let no midnight meet you with yeast.
Wacha usiku wa saa 6 usikupate na chachu.
Because then you will cry for the rest of your life.
Maana sasa utalia kwa maisha yako yote.
It's very important to learn from that lesson.
Ni muhimu sana kusoma kutoka katika hilo funzo.
That this is the time to trim the lamp and begin anew.
Yakoba, huu ndio wakati wa kutengeza vitambi vya tana kuanza upya.
You cannot preach that which you don't live.
Hauwezi kuhubiri kile ambacho hauishi.
So if you are preaching the righteousness of the Lord.
Kwa hivyo ikiwa unahubiri haki ya Bwana.
This is the moment.
Huu ndio wakati.
For you to live a righteous life.
Kwa wewe kuishi maisha ya haki.
We have seen a lot of liars in this country.
Tumeona waongo wengi katika taifa hili.
He preaches this and lives different.
Anahubiri hili na anaishi tofauti nayo.
They call it he has another life.
Wanaita kwamba ana maisha mengine.
Has God not seen them?
Si Mungu amewaona?
He that created eyes.
Yeye aliyeumba macho.
Do you think he does not see?
Mwadhani ya kwamba hawezi kuona?
So this is the opportunity for the church to begin anew.
Kwa hivyo huu ndio nafasi ya kanisa kuanza upya.
One time the church will long for me to come speak this word of rapture to them, but the Lord will have taken me away.
Wakati mmoja kanisa litatamani sana nije niwanenee hili neno la unyakuzi, lakini Bwana atakuwa ameniondoa.
So this is the opportunity the church does not want to lose.
Sasa hii ndio nafasi ambayo kanisa halitaki kupoteza.
They go to church and they meet the orphans, the street children in the streets, and they don't stop to give them anything as they go to church.
Wanaenda kanisani, wanakutana na watoto wa mitaani, mayatima kule kwenye mitaa, na hawawezi kusimama hata kuwapatia chochote na ilhali wanaenda kanisani.
Jesus said, whatever you did to the least of these brethren, you did it right unto me.
Yesu alisema chochote unachowafanyia hawa wadogo, umenifanyia mimi.
This nation needs to repent.
Taifa hili linapaswa kutubu.
Thank you, Jesus.
Asante Yesu.
In the next segment,
katika awamu ifuatayo,
there is going to be a mighty altar call.
Kunaenda kuwa na mwito mkuu wa madhabahuni.
And you are going to cross over.
Na munaenda kuvuka.
May the Lord bless you.
Bwana awabariki.
And open your eyes.
Na uweze kuyafungua macho yenu.
Time is over.
Wakati umekwisha.
John the Baptist spoke with me.
Yohana Mbatizaji alinena nami.
God Almighty has spoken with me.
Bwana Mungu amenena nami.
About the same one thing.
Kuhusu jambo lile moja.
The wedding of the Lamb of God.
Harusi ya mwana kondoo wa Mungu.
Shalom.
Shalom.